sasifikile sathi qatatha nebala ku Good Friday. Usuku oluhlasimulisayo. Nolu usuku futhi oluhle kunazo zonke kwikhalenda lamaKristu. Ngoba uJesu wabethelwa leso siphambano esigcwele igazi qede wafa. Usuku oluhle kakhulu lolu ngoba ngomhlatshelo wakhe mina nawe singathethelelwa ngokuphelele. Angikubingelele ngamukele futhi enkosini efresh ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Ngithi singathethelelwa. Ngoba konke kuncike kithi. Uma sibeka ithemba lethu kulokhu uJesu asenzela khona esiphambanweni futhi siphile ukholo lwethu ngokusuka siqhayele esonini sethu. Ngakho sizobe sesinesipho samahhala sokuphila okuphakade asithengela khona ngegazi lakhe esiphambanweni nokuphila ukholo lwethu ngokuphenduka ezonini zethu. Uma singakwenzi lokho asinakho lokhu kuthethelelwa nokuphila. Ngumyalezo ocacile lona osobala. Kodwa into eyangibamba ukwenza isinqumo esiguqula impilo esiguqula umuntu inginaphakade lonke ngokumlandela uJesu ngangibanjwe ulwazi lwezono zami nebala ngokwendlela engabe ngiphila impilo yami kwaze kwalapho kwangeke sanhlobo kungenze ngibe ngofanelwe intethelo kaNkulunkulu. Sikubeke eceleni nje okwesipho samahhala sokuphila okuphakade. UNkulunkulu wayehlalaza ukuthi abantu abanjengami bayoba nomuzwa onjalo. Ngakho waqinisekisa ukuthi lamavesi akhona eBhayibhelini kwabaseRoma 5:7-8 ngokuba cishe kungenzeki kube umuntu afele olungileyo. Kodwa mhlawumbe ngase kube khona ongaba nesibindi sokufela omuhle. Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokho ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Mlaleli, uJesu akazange avese nje aye esiphambanweni kungengezono zethu kuphela phaqa. Kodwa ngenxa yesono sethu futhi wahlupheka, wafa ngenxa yabantu abanjengami nawe. Lokho okwaba induku eyashaya ngamandla yazwela esonweni sethu. Yashaya kwacaca. Ukushaya okwakukhombisa indlela engenaphutha, engenachashaza sanhlobo. Ukuthethelelwa kothando lwakhe ngesoni esinjengami nawe. Sihlobo, yebo, asifanelwe neze ilolu thando. Kodwa ekugcineni kwakho konke, yona ngqekithi le, umusa. Kwangathi uthando lukaNkulunkulu ngoJesu Kristu lungakwengama kusuka namhlanje kwingaphakathi lakho lonke, impilo yakho yonke uqobo lwayo. Uthole ukuphila, ukuphila okunaphakade. Thandazo wami lowo ojulile ngawe, sihlobo sami. Amen. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Uyithole devotional fresh insuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077.